imani na busara. My baby, nilikuwa pabaya, ukaniokoa Mesaya. For your love I never tire. My baby, I'm in business, kama gym unenda fitness. For your love I never do less. For you baby, you baby. Ahoreji Regina, ahoreji Regina, ahoreji. Yeah yeah. No no no. Ahoreji Regina, ahoreji Regina, ahoreji Regina.
Shika kitita, kitita. If you wanna be a movie star, movie star. Nina kikizi soisha, soisha. Ukama simu, ucha. Unani toa.